Westsidemusicblog.net.
Let him be your brand new flavor. Mwale mwenda mwabanenu ati baba shakuli babu. Mwali lavile ni wende na uchika kufikila. Mwale mwenda mwabanenu baba shakuli babu. Mwali lavile ni wende na uchika kufikila.
Mr. Ziwa,
Ansaka,
Ayaya.